night, the killing up, who are not you. I go pin down, I don't want to do it. Nakuru Naivasha, nitangaze neno lako. Nitaenda Nairobi, Kisumu na Mombasa. Nakuru Naivasha, nitangaze neno lako. Nitaenda Tanzania, Uganda na Somalia, Afrika Mashariki, nitangaze neno lako.
Yeah.